Fresh up from NigeriaRemix.com.
Unawekaje jealous kwenye moyo wako wifi Wakati tosha kula kiapo long time Ashindo tako leo utakacho sometimes Nisikize mwenzako one time Naitaji meditation Kama kosa nionyeshe Usinikomeshe nionyeshe down Please don't be lying Julie peta election Inomiza, kuona wakuni fariji ndo analiza oh. Itajonana na we, niseme na we, I miss you Kaka hata na shindwa kulala Itajonana na we, niseme na we, I miss you Kaka hata na shindwa kulala Kumweza nkununona Napata tangu Napata tangu Ila Namiye niwe free Kamu no mungine better than me
Tapenda tonane wapi baby shana mi location Gia online tu chati chapo turudisha connection Snatcha na ma question, ludisha attention Mwenzako sijipati kila muda na kumention Umejenga sira na hila kunikata Siku zani baby kama uneza kuenda fa Tumengu kia babaya wapi tulipoji kwa Maneno wangi kwa chakula siki ulisingi lalanja Baby is not over, pendo mekoza Staki kwa mini kwa mba ulipo kuna mtu anachovia Dele na hangover, na hangover Over, nambie basu narudi ama ndo game over Kila kona bala bala, stand kota dala dala Tulikuwa tunangala ngala, kitandani tunagala gala Savipi kipenzo nazua msara Naongea chozi shavuni lo siku ya tatu sijala
Minikindukula,
yeah. Don't do like that
Kumwezi kununula,
nami unafanya na star
Napata tangu, napata tangu Ila, namiye niwe free kama uno better than me I miss you
Fresh out from NigeriaRemix.com.